Uzikacha na mkeka, kaenda fia ujoleka. Sijavamia kwenye lecture, Caribbean reggae nature. Pure weedy, na kuwa bigi, na shesho, yeah. Mana midaya kupe mesa, dia forever miwasa, yeah. How remix on the this one? Misi delay, yeah. Yesiku zile, Misi delay, yesiku zile. Na misi delay. Tuna silly mission. Tuna silly mission. Peace kama rasta, pamba ni yanganga ni faster. Badae tunangata, wana Africa definer. Ataki keti zo kodi ni minor. Kitu pechaka, dera kunase, kibao kata. Kwa minata, kuwa bigi na shashoge. Mana midaya kupe mesa, dear forever me was all, yeah. How remix on the this one? Missy delay, yeah. Esikuzile, Missy delay, na missy delay. Tuna silly mission. Tuna silly mission.